Lobabomkulu, lifa kanje nangenxa yemthethe sayiniwa uhulumeni. Awuye ngihambe ngifuna uhulumeni, ubani uhulumeni, uhlalaphi uhulumeni, ungamadoda amangaki ngitsheleni. Awusanibona
zinsizwa,
sanibona
kunezikhala
esifuna ukuyamisa kuzo.